Yeah, Sadaraja is the heavyweight champion.
Heavyweight champion. Ni, Nabi, Dren, Grande.
Lion in the jungle. Thank you, God. Yeah. Tuna saka 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 mane. Saka 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 mane. Tuna saka 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 mane. Saka 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 bisi 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 kinya mwezi. Saka 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 pesa na ishi dele dele na ishi mimi sado na ishi kwenye mic masaka mane mane na pitia kwenye mic pige pesa nyingi niko mina kiba niko mina kiba tunasaka pesa pesa pige pesa nyingi tupite kwenye mic chane ya makoto sisi ni malai sisi wanye mwazi sisi tunajua sisi tunasaka saka 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 mane saka 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 mane tunakuja kusaka mane wetu wewe unatufa pesa nyingi wetu penda sana move lipa pesa nyingi saka saka pesa saka 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 niko na drama tunasaka pesa nyingi naishi kinya mwezi cheza cheza day gana yeti naenda sana gym piga dele day pure saka pesa saka 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 saka pesa pita kwenye mic chane kinya mwezi piga pesa nyingi piga pesa nyingi sisi ni wanyumwezi naweza chana uweza kuchana mimi chana dakika nyingi peni nyingi nyingi peni nyingi nyingi msidipe ndogo 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 teni mindaga teni mindaga nive 24 nive 24 ni chane sado raja ni chane paka daily nive nikichane chane mimi mimi mtukuza wewe mungu na saka saka pesa tia mimi nipe maiki zangu ni chane wewe nipe maiki zangu niende mimi gym niende mimi gym nichore mimi mic taka maiki zangu na saka pesa zangu na saka pesa zangu nipige mimi vyuma pige vyuma vingi nipige squat nyingi nipige mimi niwe nguvu nyingi nipige kila kitu mimi nipige mimi nipige mimi nipige mimi nipige mimi nipige niwe pige mimi drama niwe pige niwe pige niwe pige niwe pige 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 pika 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 when you are pika when the beat na pumzi nyingi nyingi na pika rodi wake pika rodi wake na pika nene pika rodi wake na pika nene na pika ngumi nyingi na pika vuma vingi na pika vingi pika in my net yeah oh saka 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 mani Nimbe bi, nimbe bi.